like a super. I'm going to die. When you do we see you as it means a man. Mi corazón, my baby banana. Benzi hulifichi, kamani sindano itachoma. Misi ambiliki, ata wakaniroge kigoma. Ukiugusa mwili wangu na shituka moyo ba. Benzi wangu, mishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo, kwa jinsi umeni kamata. Tina usini benge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tina usini benge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Choka tukalale. Wanasema hatare, lakini mimi nimekubali. Kilele ni ndo pale. Basi tufike sare sare. Shika ndizi mshale, nikuvue kama kambali. Vile hawapumui, wakiri kwa madui. Hawa nafiki, watajua wajui. Ukiugusa mwili wangu na shituka moyo ba. Penzi wangu, mishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo, kwa jinsi umeni kamata. Sina usini benge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.